dadamu repeat. Obi dadamu repeat. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat. Omkana bi dadamu repeat. Obi dadamu repeat. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat.
Kauna kaso miyo kuno kukuwa davo. Obanku kweke nkukuwe nsawo. Kubanga bingi bien kwetaza. Chokanga banja bakwetaga.
Masuka kokwa gala. Kwetaga mubudenga dagala. Nze wane mochupula. Nande jisika ziza kopio. Nyongera. Oh baby repeat it. Wade wakavao. Chimone I miss it.
Homkono vidadamu repeat it. Oh vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it. Homkono vidadamu repeat it. Oh vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it.
Kasukali keko tochusa. Tuchikume nga chama chamunda. Nze mbanku ya sunga tobuza. Mbanku lindide wano muluja. Pull it up, pull it up. Selector, pull it up, pull it up. Nyongera. Oh baby repeat it. Wade wakavao. Chimone I miss it.
Homkono vidadamu repeat it. Oh vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it. Homkono vidadamu repeat it. Oh vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it.
Wasuka kokwa gala. Kwetaka mubudenga dagala. Nze wane mochupula. Nande jisika ziza kopio. Pull it up, pull it up.
Nene nino yongala yumiti.
Selector, pull it up, pull it up.
Nene ngoma ya di Mario.
Homkono vidadamu repeat it. Ho vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it. Homkono vidadamu repeat it. Ho vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it. Homkono vidadamu repeat it. Ho vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi. Boy repeat it. Homkono vidadamu repeat it. Ho vidadamu repeat it. Nyongera nyongeza sipidi.